Izone nani nega bonge la bisho Kutoko mbezi lidana sakato Izone haslo nega haslo mpaka so Minavyo bana bana mpaka semepo Ma t-shirt ma belo Ma sweta kapelo Yani mpaka kelo Mfungwa na selo Yeah I see that's like a hustle, nigga. Where I got from my daddy. He's on Misha Misha, nigga. Mini cool real, Sidani Uzugaji. Upande be show, upande ni hustler kabisa, ulizo taftaji. Wabishi awabishani tena, izo ni mshindi, washani vishitaji. Na so tu basili mradi, izo nanguruma kama radi. Mafeki ni shipigi red cardi, nazidi tu kupunguza idadi. Izo this, izo that, izo ndo mfano. Wana ni this, awani part, izo number uno. Sora his, bila was, mbish bado nimo. Ninavyo ish, sina was, na watisha mno. So flesh, so clean, nanukia, yeah. Uliza dada zako wanajua, yeah. Uliza rapagano na mtimia, yeah. Watajibu izo bii toka mbea, yeah.
Izo wana kupata, bila shaka hakuna matata. Moto wako izo kuna wakufata.
Yeah, mazaga yote na wabana kwa cold na round his dani kwa water pole na wagichana mimi fundi na show na wanaopima wote mimi na wao.
Izo ni nani nika bonge la bisho kutoka Mbezi lidana sakado. Izo ni hustle nika hustle mpaka so ninavyo bana bana mpaka semepo. Ma t-shirt ma belo ma sweta kapelo yani mpaka kelo Mfungwa na
selo. Yeah, blessing, blessing, blessing. Bizi nimebarikiwa sana. Flexing, flexing, flexing. Ni wenyewe si mnacheki maunyama. Shining, shining, shining. Tatizo na mini napua sana. Grinding, grinding, grinding. Kama pesa mbona nazisaka sana. Izo ni dope, you go dope, they know. Kusu hili swala cause top, I don't know. Wow, waki flip in a flop, let's go. Kwa chati niko juu, tap, tap, you know.
Hakuna cha kufanya utani, so utani ni true. Lengo ni kuwa number one, kuwa number one, kubaki juu. Na hapa juu sioni washindani, sioni washindani, ni mimi tu. Bizi namba moja, namba mbili, namba tatu, utaki kazibe juu.
Izo wana kupata, bila shaka hakuna matata. Moto wako izo kuna wakufata. Ruti ndefo toto pumzi zimekata.
Yeah, mazaga yote na wabana kwa cold na round his dani kwa water pole na wagichana mimi fundi na show na wanaopima wote mimi na wao.
Izo ni nani nika bonge la bisho kutoka Mbezi lidana sakado. Izo ni hustle nika hustle mpaka so ninavyo bana bana mpaka semepo. Ma t-shirt ma belo ma sweta kapelo yani mpaka kelo Mfungwa na selo.
Got you beat.